Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dugun sidial kiraman fayl barida fayl mel bay suruq da iswal ba maqala kita da hasin wada dirahay wali bay sanha kdowada sana warki hiram numa qodobada warkaan ka door koron hiram mudun wali ba kumad aha maamulka gobolka shabeelada hoose oo amarsoon ku la hadlay magaalada Baraawe amnishe dawladda Soomaaliya oo gobtay diyaarada drones ee garambadan mudaway oo taageero horle si hayta Soomaaliya galmudug oo ka guuleysatay rujyowka dagaal beled ku dhigay mudug maamulka dawladda deegaanka Soomaalida oo shacabku ku digay in ay la shaqeeyaan Al-Shabaab iyo TPLF akhbaarad ka banaanka garaxa ku dhigay garax la ka diray ciidamo ku tirsan Kenya Facebook oo ay tirtirtay qoraal u saaxday key bartiis ee Facebook Raisul Wasaaraha Ethiopia wa maalannimo kamis ee wada aragtay iyo ka beeganta 4 bilatum ikowad 2022 taasna ma hayn qodobada oo hiraab mudan warkaan ka door korona ay dhigaysteen halka dhawada warkii hiraab oo faahfaahsan gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose Maxamed Abdiraxmaan Guliba oo soo kulanlay ku hadlay amniga Baraawe isla qaaday saraakiil ciidamada Amison ee kooban degmada Baraawe kulan kuliba diirada laga saaray sidii ciidamada Amison iyo ka diyaar garoobay lahaayeen howlgalka ku dhanay Al-Shabaab iyo amaanka doorashooyinka oo la rajeeyay in dhawaan ku dhigay magaalada Baraawe Maxamed Abdiraxmaan gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose waliba maalmihii ka dambeeyay ee kulan gaar ee la qaaday qaybo shaldiban ee bulshada iyo saraakiilka amaanka kulankan dhahay gudoomiyaha usub ee gobolka Shabeelada Hoose iyo saraakiilka ciidamada Amison waliba yoonay diiradiyo ka saarayna sidii liin adkaay lahay amaanka shalay ee madiy ku dhidi degmada Baraawe olaada hay'adda amaanka dawladda federaalka Soomaaliya garoonka diyaaradaha Aden Ade International Airport ee magaalada Muqdisho waliba yoo ka qabadeena dhowr diyaaradood oo drones ee oyo fadaayeen iniyo en oo fadaayeen iniyo en haduban barak yaala Puntland haduban Zakariye Haaji Maxamuud Cabdi oo kumad ee baarlamaanka tobnaad ee golaha shacabka waliba u sii sheegay in diyaaradoodsay oo koobanayeen li diyaaradood oo la wareegay ciidamada ku tirsan hay'adda nabad sugidda Soomaaliya Herdwank waliba u sii sheegay in diyaaradoodsay iyo fadaayeen iniyo ku warbixiyay barak yaala Puntland walina la socday injineer ku dhaladay dalka Turkiga saraakiil hay'adda nabad sugidda Soomaaliya wali wal faahfaahin ama kubiin diyaaradoodsay droneska iyo qabadeen wasiirka adaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiqaadir Maxamed Nuur waliba u sii xafiistii ka gaabalay ku higeenka orgeyga gaarka ee garamada madaway ee qablasan arimaha Soomaaliya Aadan Abdul Mulla agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda kulanka waliba u siin qayb ku hayay in ero agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda kulanka qayb ku hayay waliba u siin wafdiga ku socday garamada madaway in ku warbiyay howlaha baaxadda leh ee wasaaradda bulshada Soomaaliyeed ee hayta kulanka inta uu soo socday waliba u siinay diirada laga saaray horumariyowka hay'adaha ee cadaaladda iyo garsoorka anqaab ee qablasan dalka iyo sidinnisku ee sidii taageero buuxda iyo ansixiye lahayn ku higeenka orgeyga gaarka ah qaramada madaway ee qablasan Soomaaliya Aadan Abdumulla waliba uu soo sheegay in yoona dhanshad diyaar ahayn sidii uu sii wadi lahayn taageerada iyo ka bihiyeen horumariyowka hay'adda adaalad iyo garsoorka wasiirka adaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiqaadir Maxamed Nuur waliba uu seenay in maxadeliyay madaxda qaramada madaway ee qablasan Soomaaliya sidii in garab suriyeen hay'adaha adaaladda iyo go'aanka ku odsadeen in iyo si la majbaran taageerada galmudug oo ku dhagan geliday xabad rojing duleedka ee dr ee konfurta mudug ku dib madiya shalay ee siyaabo shal duban link dris saddex qof oo hola dhagate masuuliyiin in iska jaraan gobolka maamulka gobolka mudug ee heldhabaano ku tirsan galmudug saraakiil laamaha amaanka galmudug oo ku kooban daraawiishta iyo booliska odayaalka dhaqanka iyo ganacsata lamada dhinac ee dilalka dhahaya waliba yoona han iska baheena sidii liin dhiman lahaaya xaaladaha dagaalkaasi. Tali ku xigeenka ciidanka booliska dowlad deegaanka Soomaalida Gaashaanle Cabdiqaadir Maxamed walibana uu sii sheegay qofkii laga helay in uu la shaqeeyay TPLF iyo Al-Shabaab iyo ku qaaday doomna talaabo adag. Tali ku xigeenka oo shirjara ay duuso ka qabaday magaalada Jigjiga waliba uu siinay diirad iyo la ka saarayna sidii liin rooji lahaayay ammaanka iyo waliba in la shaqeeyo ka dadweynaha sida oo kale waliba uu sii sheegay in iyo shacabka iyo anglinku baahan yihiin in iyo ku digtoonada walakasta oo dhabban sheena kora. Inka dambeyntii talay ku xigeenka ciidanka booliska dowlad deegaanka Soomaalida Gaashaanle sare Cabdiqaadir Maxamed iyo bulshada waliba uu sii in ku digay in iyo la shaqeeyaan in Al-Shabaab iyo waliba xogaga TPLF ee dagaalka kala jirta ciidamada dowladda federaalka Itoobiya. Amarka xukubahi laamaha ammaanka dowlad deegaanka Soomaalida waliba ayaana daba socotay ku dhimadii xaalada degdeg ee la ku dhagan geliyay guud ahaan Itoobiya madiye in waliba hoggaansiga dagaalka ciidamada federaalka iyo xogaga TPLF. Meel dhigistayaal walkii sunku la socotaan may buu idaacadda radio Baydhabo garaxa oo haye meena nooca dhulka laga duugaa waliba ciidamada Kenya ee la kala fiirsaday deegaanka aan dhow Lamu walina ku dhalatay qarshaare dhimasho iyo dhaawac leh. Garaxaasi qabsaday baabuur iyo la socdaan ciidanka Kenya ee maraayan antaan dhahayta deegaanka Konyonga iyo waliba Marini ee duleedka Lamu xilliyo howlgallo roonte ee meelasay ku wadeen. Al-Shabaab waliba ayay sheegatay mas-uuliyadda garaxaasi walina wararka iyo xakadaaba ee baraha iyo taageerada Al-Shabaab internetka iyo ka sheegana in iyo ka direen tuman ku tirsan ciidamada Kenya sida oo kale indiyo ku gubeen baawar. Saraakiil ciidamada Kenya wali wala faahfaahin ama ku beena garaxaasi iyada oo noo dhowr jeer iyo deegaanada hooskooyo magaalada Lamu sida oo kale aan lalkala fiirsaday ciidamada Kenya. Shirkadda Facebook waliba ayaa saartay qoraal u saxaysa dhakii bartiisa ee ra'iisul wasaaraha Ethiopia aan ku dhimiday ka xadgudub siyaasadda ku dhanka ee horyoowka rabshadaha. Hadii waliba Abiy Ahmed Hussein aan ka baaqay muwaadiniinta in ay hub ka qaadaan sidii ay ku horseedaan falaagada TPLF. Ciidamada TPLF ee dagaalka ilaa iyo muddo sanad ee kala jirtay ciidamada dawladda iyagoo oo maalmihii la dhaaf iyo qabsadeen magaalooyin muhiim ah Facebook wali bayaan kala ka dhalay in ay ka guul dareysay in ay walaal wal ku qabato sidii liin rooji lahay in bartiya la ku horiyo rabshada iyo olaadad warki bigeestiyal isan kula socotaan idaacadda radio Baydhabo Hiramudun suran kunyaninki iki warka wali basi na diri siyaya anu ay hasan adhan kair hasan jokar dini gai farsamada sahib kai nur kalsoon iya hai of ala la gufke warkana dafi may barhid unku dhagu sizikore www.radioboydaba.net iyo radioboydaba nabaday.